Look at barita ben lu la lor motax ma tok ci suufu garab ci la xol Yeah, I'm more.